jande sappo e go'o kaynu salaki tubude. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗon canna on nder inde lamɗo jomirawo jom jam, giɗɗo neɗɗo fuu faama tokka lawol dartinaku ngol o darni. Jomum heɓa jam gongajo to makko fa abada. Miɗon beltina ko min mbawi wartude hannden ngam yettinde yewtere meɗen dow lawol dartinaku. Nder yewtere meɗen sakitine, en jangi dow tarihi kaynu he Habila, ɓiɓɓe Adamu he Awa aramɓe. En gi'i ko ɓe fuɗiɗo ɓe giɗuno rewde Allah har sadakaji maɓɓe. Kaynu adi nder kettal mum sakkani Allah, amma Habila sakkani Allah mbalungu wala laru. O sakkingu heɓa hakkeji makko njaafe. Dewtere Allah wi'i, jomirawo nani belɗum Habila e sadaka mum, amma kaynu e sadaka mum keɓayi ɗum. Ɗume waɗi ko Allah jaɓi Habila o jaɓayi kaynu? Ngam lawol Allah dartingol ngol tilsini hakkeji joɓe. Allah adi Habila ngam o adali, o gonɗini haala Allah, o waddi sadaka ƴiƴam ngam yoɓude hakkeji makko. Amma kaynu tefi ɓadarade he Allah har laabi ɗi o darnani hoore makko, ngam majjum waɗi Allah jaɓayi mo. Hande en timmina yewtere meɗen dow kaynu he Habila. Oɗon andi ko waɗi gaɗa ko Allah sali sadaka kaynu na? Nder fuɗɗorde sura nayi aya joyi, dewtere wi'i, kaynu ɓerni sanne o ɓalini. Ɗume waɗi ko kaynu ɓerni sanne? Ɗum kay tiiɗa faamede. Iɗum nandi he gaɗuɗo gacce, nden goɗɗo wi'amo, ko gaɗa ɗum kay wooɗa, aɗa handi walude gikku maɗa gaɗa ko wooɗi. Nden noyi neɗɗo handi notirade piluɗo ɗum? Neɗɗo no handi jaɓa ko o wi'i ɗum wayla gikku, na neɗɗo no ɓerni sanne non salo wattitidde gikku mum nanoye? Allah andini kaynu ko sadaka ƴiwuɗo e barke demal makko, wala mana yeeso Allah. Allah no hiɗi kaynu tuuba, sakka baalungu wala laru hano no Habila waɗiri ni. Allah no hiɗi wattude kaynu dow lawol lobbol, amma ngam mawnitare kaynu salake anditidde gacce mum yeeso Allah, o ɓerni o ɓalini. Nden jomirawo ƴamimo wi'i, ko ɓernanɗa, ko ɓalinaniɗa? Se ni a waɗi ko wooɗi a jaɓante, amma se a waɗayi ko wooɗi hakke no hippini dambugal ma faa hippo dow ma, amma an dawrande. Ɗume waɗi Allah jaɓayi lawol ngol kaynu tokkingol? Ngam Allah hiɗa kaynu halka, Allah no hiɗi kaynu tuuba tokka lawol lobbol. Allah fooɗi noppi kaynu, andinimo ko ganyo bonɗo no hiɗi halkudemo, kanko he jippotoɓe he makko fuu. Ganyo o woni hakke. Ɗume woni hakke? Hakke woni baasi duniyaaru, hakke woni ganyo meɗen mawɗo, hakke no nandi he mboddi ndi tooke barooje, hakke no nandi he pettel hiite baawngel wulude ladde bumbuure. Haala Allah wi'i, anduɗo waɗude ko wooɗi se waɗaayi waɗi hakke. Hakke fuu no murtol he tilsinoore Allah, amma ngaɗoowo hakke fuu no ley mardi Iblisa, ngam Iblisa no gaɗɗo hakke illa fuɗɗorde. Hakke woni sembeɗe naten nder ɓandu meɗen, durwidooje he ko wooɗi, durwidooje he goonga du. Hakke woni ko hawta he muyɗe Allah, hakke woni salaade gonɗinde he salaade tokkude haala Allah, hakke woni tokkude laawol ngol hoore mum. Ɗume laatoto cakitanɗe tokkuɓe laabi ko'e mu'en he caliiɓe gonɗinde Allah he tokkude mo? Dewtere Allah wi'i, o hiitorto ɓe kiite caattuɗe duumotooɗe dow maɓɓe. Ɓe mboɗɗine yeeso joomiraawo e baawɗe mum mawɗe. Tokkuɓe laawol kisndam ngol Allah siryiingol no keɓam mburnam duumiiɗam, amman tinniiɓe no mbuuri nder hakkeeji mu'en e no njoorni ɓerɗe mu'en e salaade tokkude goonga Allah no kiitoyte buge nder hiite jahannama. Amma dewtere Allah wi'i, Allah hiɗa baagooto halka, amma emo hiɗi himɓe fuu ɓe tuuba. Allah hiɗa kaynu maa e nder hakke, ko o hiɗani kaynu woni o tuuba o woppa laawol fewre ngol o suɓi, o tokka laawol dartinaako. Hano jangirɗen nder yewtere men sakitiine, Allah joomiraawo wangini sirri balloowo gaɗoowo hakke laato laaɓuɗo yeeso Allah. Habila gonɗini siri on, o hirsi jawdiri ndi wala laru, o sakkindi gam hakke makko moyte. Habila gonɗini ko Allah wi'i, jobdi hakke woni mayde, nde ƴiƴam rufaaka jaafol hakke wala. Gam sadaka jawdiri ndin, Habila heɓi hakkillo fukkingo yeeso Allah, emo andi ko omo woodi hakke, gaɗa mum omo handi jukkango Allah. Amma jawdiri ndin adi nokkure makko. Jawdiri ndi Habila sakki ndin holli alama dow kisnowo garowo nder duniyaru, rufa ƴiƴam mum hano sadaka moytowo nyamande hakke ɓi Adama faa abada. Kayinu nandi gonɗinɗo Allah, amma golle makko kolli ko hana non ɗum worri. Kayinu tokkiri Allah e hunduko, amma ɓernde makko no woɗɗi Allah. Ƴiƴam jawdiri woni ko Allah ƴami, amma Kayinu hokki Allah nder barke ƴiwɗe golle juuɗe makko. Ndenne dewal Kayinu wala maana yeeso Allah gam o jaɓa laawol Allah. Acce jangen aya garowa faa gi'en ko Kayinu waɗi gaɗa Allah dukiimo gam sadaka makko mo wala maana. Dewtere wi'i, gaɗa ɗum Kayinu haaldi e minyum Habila. Wakkati ɓe gonno nder ngesa, Kayinu saami dow minyum wari mo. Ɗume Kayinu waɗi? O tuubi na? O gonɗini Allah gaɗa mum, o waddani Allah ƴiƴam baalu hano sadaka gam hakke makko na? A'a, Kayinu ɓeydi hakke mum gam o wari minyiko. Kayinu salake rufude ƴiƴam jawdiri gam Allah yaafo hakke makko, amma o rufi ƴiƴam minyiko. Ɗume miiluɗon dow majjum? Moye watti nder hoore Kayinu miilu warde minyiko? Moye Kayinu hettinani? Iblisa. Dewtere wi'i, Kayinu wari Habila gam o tokki bonɗo on. To en jeggitin ko Allah andini en wi'i, cefe ɗiɗi no gaɗa nder duniyaru ndu, himɓe Allah e himɓe Iblisa. Allah jeyi Habila gam Habila gonɗini haala Allah. Iblisa jeyi Kayinu gam Kayinu gonɗinayi haala Allah. Jonin kettine nanon ko Allah wi'i Kayinu gaɗa o wari minyiko. Jomiraawo ƴami Kayinu, toye sakiike ma Habila? Nden o jaabi, mi anda. Hala min woni kakkiltoɗo sakiike am na? O ƴami mo, ɗume ngaɗɗa ni? Ƴiƴam sakiike ma ndu huuɓa yuppitaaɗe ila dow leydi faato am. Jonkay analaaɗo diweteeɗo to woɗɗi, leydi jandi ƴiƴam sakiike ma ɗam dufuɗa. Gam majjum no tintiniiɗa remude fuu ndi hokkataama barke mayri, a laatoto bembaaɗo perowo nder duuniyaaru. Ni Allah hiitori Kayinu wi'i, wakkati ndemata ngesa ma ka hokkataama moƴƴere makka kaden. Allah hiitaaki Kayinu gam jukkudemo tan, amma faa o tuuba o heɓa kisinam. Bandol fulɓe gomno wi'a, nagge no lata ɓiyum amma nge wanyata ɓiyiige. Ndenne ɗume Kayinu waɗi? O tuubi na? A'a, dewtere wi'i, gaɗa majjum Kayinu woɗɗi gite joomiraawo jooɗuyi nder leydi bi'eteendi Noddi. Ndenne Kayinu bannyuɗo haala Allah wonƴiti ɓaawo he Allah, o haajaaka Allah kaden nder mburdam makko. Hana Allah woɗɗi Kayinu non, amma Kayinu woɗɗi Allah. Hannden ɗuuɗal ɓiɓɓe Adama no nandi he Kayinu, ɓe majji nder hakkeeji maɓɓe gam ɓe ombani haala Allah ɓerɗe maɓɓe. Iɓe mbi'a, Allah mawni, amma nder ɓerɗe maɓɓe ɓe miila Allah no woɗɗi. Baa gooto waawata andudemo, amma haala Allah no holla en ko Allah woɗɗaaki en gam kanko woni ko koowo neɗɗo fuu yonki foofaango e hunne fuu. Emo ɓadi en ɓurde ɓerɗe men, Allah andiima sanne sanne, emo huɗi anndaamo du. Noy waɗi ko ɗuuɗal himɓe annda Allah? Haala Allah no nooto en hano ni, ika wi'a jayngol wari nder duuniyaaru, amma himɓe cofi nyimɓere ɓurnde jayngol gam golleeji maɓɓe bonɗi. Bonɗo golle fuu hiɗa jayngol, emo wurto nder maggol gam omo hula to golleji makko bondi bangu. Himbe anda Allah gam be bonjiti bawe mabbe e hala Allah hanno Kayinu wonjitiri bawo mum e hala Allah ni. Annabi Dawda windi wi'i hala ma woni fitilla koyde am jengul do lawol am. Seni a wonjiti bawo ma e hala Allah a jotto den nibre hakke a andata Allah. Toma Allah nunandi ko woddi amma ni Allah no hidi paamon ko wodda on. Omo gada mo, omo hadde mo, omo yeso mo. Allah no hidi on, omo hidi kebon kautal hemako. On kanda la tade hanu Kayinu jornom berde mo, chalot on yardade lawul Allah dar tingul. Allah no hidi Kayinu tuba, handen du, Allah no hidi netu fu tuba, gwenjito harmako, gwenjina hala mako. Odon andi dume woni tubul na, kanyu woni, watitidde miilo mum e golle mum. Tubul woni haldude Allah do hakkeji mo. Miilo an wodaay do lawol kisnam ngol ontuda. Tubul woni jabude ko awawata isinde hore ma e kite makko dartide. Tubul woni wopude hakke wonjitade har Allah. Hala makko no halane on no kisirton. Neddo tubudo no nandi he gondo no wada jahangal nder lore hakkunde nyame he doori. Ayoban cede ma nata gada lore kan dilli den pamuda ko lore kan sokkoto fayi den noy gadata a tuban kan woni a jaban ko anati jehowa to afa'a a tefan jippade lore kan nder sire warore gada mum a tefan lore jehowa doori. Denne engi yu kutubude no wodi wopude kuwoda hejabude kuwodi. Tubu lubbul no wada kujje didi. Arande ni, achude hakke mum, achude golleji bondi e gollirde sembe mum faheba balla Allah. Gad mum bonjite hara Allah he hala makko kala nowa on no kisirton. Kanyu woni tubu lubbul. Kayinu kai abada tubai. Kayinu subake tokkude lawol ngol hore mum. O subake ko o tokkata lawol kisndam ngol Allah darni. Gam majjum wadi ko dewtere Allah no wi'a. Kayinu halkiri he lawol bononda. Allah no resanimo nimre tekkunde be natan ton be burtata ko fa abada. To higirabe. To ellato hanu Kayinu. En kakkilo he ko Allah woni no wi'a dum. So on tubay on fu hanu non kalkirton. Kite Allah gonga non de chaman do neddo fu mo hakke mum lotaka to majje abada on bawata lataje labube yeso Allah har golle mon lobbe hano Kayinu himbe dudbe no mila be kisan kite Allah seni be tokki labi dina mabbe amma hala Allah wi'i neddo fu noddataake lobbo yeso Allah gam kumnul golle tawreta en fu ellatake hano ginol tunnungol golleji men dartidi no nandi he tekker tunnunde gam he moddere kisinaadon he gondinol dum don juway to modon amma kokkal Allah non hana gam golleji modon lobbinon fa neddo fu to mawnin hore mum midon jetta on gam wakkati mo gattudon kettidiidon men der yewtere men warore se Allah jabi en jewtan don tarihi jippotobe he Adamu gom do annabi annuhu seni o don godi jamde do ko jewtuden handen bindane men do lawol dartinaku sudu leterji go'o bolum bolum jeego joy nyame Niger Allah barkin on mile do ko nan don handen der hala Allah jomirawo no wodi munyal gammo. Allah hida bagoto halka amma mo hidi himbe fu tuba amma seni on tubay on kalka.